for Congress.
Yeah, yeah.
Frontier of fame.
Attention.
Mason selector.
Linda Chura. Ukichukia ndo teka umongeza mwendo. Aibu yako.
Yeah. Click clack. Wanga chini, hii game usikuanze leo, toka miaka ya tisini. Braces zangu kama dito, cha yangu kakalito. Siogopi Mkwara Mombasa, renta kutoa jito. MC moja, mic moja, pamoja kumi na moja. La kumi kivuli changu, kitoo napata moja. Usitafute calculator, sio hesabu hiyo ni hoja. Hebu ngoja, sina magwanda lakini soja. Kwa uwezo wangu, masela amenipa jina, nipa jina. Wananita, wananita,
kundi
zina. Yafaa vel rapper, natafunika kwenye kwapo mlete. Desha shani kwepa. Kipaji changu sio ngombo, unipeleke machinjio. Rhymes zangu sio tu sema unichuje na chinyo. Moto subo ata mkibano, sidhani tangwa kilio. Sito acho kukuchana ata mkiziba masikio.
Skiza punch, skiza lance, skiza vina. Fake MC unakuwa lunch ama dina. Easy swagga wana shingyo kuzizima. GMA sichagui kila sim na lima. Maisha siku zote yana shortcut. Easy mishi zimeanza toka way back. Kama weni eto sunbo stay back, so who's so black, son? I'm on
ya. Fly like a butterfly, sing like a bee. Rindo na shika remote, hii game kwangu TV. Methali zinaniogopa, fimbo mbali na wanyoka. Verses angu mila sauti, tofauti zenu banzoka.
I hate to talk and I like to work. When it comes to the microphone, I have no job.
Wengi kichwani mlinifuta kwa vile nimesafiri. Wakati ndo jina langu mmefeli kutafsiri. Aibu yako kimchukia, nisijajipa kipaji. Na kuona tuna nipima, unanipima na pima maji. Misio kilo usema uneke kumzano wa mataji. Mini tani, hili unipime akili nuzi. Bina beti iko fulu, bongo so umemu wa Tanesco. Yudyango miza matunda,
nana yauza kama chisto.
Hige mungo kwa ni soka, nina uwezo kama Messi. Nina skills, nina vina, kavipele kwa
finesi. I say yo, skills a punch, skills a line, skills a vina. Fake MC unakuwa lunch ama dina. Easy swagga wana shingyo kuzizima. GMA, sichagui kila sim na lima. Maisha siku zote yana shortcut. Easy mishi zime anza talk away bad. Kama weni enter sun baller stay back. So old so black sun. I'm all
nina madui buku moja la fans mamillion. Bongo hip hop godfather nga kondo so kalion. Mia mia sio 50 centers in itosha mbose 20 hata biggie hazitoshi. Sio mimi ni uwezo unafanya mineshan. Wengo mejifunza kwangu kondika zenulai. Mapigwa moyo yangu kiki, macho yangu ni snare. Maisho yangu mini mziki hip hop inendelea. Yango sheni basi mwende, mieka bati nyisi mende. Nyundo tano bila single rhymes zangu bayo ni tende. Sema winko shangaze ka Nintendo. Maneno ya pukwa mute nisha klipa tali ya vitendo.
Nibure hata mkinichukia. Nibure hata mkinizushia.
Zizira.
Nibure hata mkinibania.
Mchukia mimi sio mimi ni uwezo.
Heras wako wrong time, vina utata sio kumbu.
Wengo shoba sama hana babu walifata mkumbo. Ziki wangu kama sex, kila mzima najua ni mtamu. So nipenda na sababu sio mzima au sio timamu.
Nina uwezo kama Messi, 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 Messi.
Nina uwezo kama Messi,
Messi, Messi. Nina uwezo kama
Miss
I say yo, skiza punch, skiza line, skiza vina. Fake MC unakuwa lunch ama dina. Easy swagga wana shingyo kuzizima. Jimei sichagui kila sim na lima.